Tin Wama Huliwe Mazulin. Wama Huliwe Mazulin. Wama Huliwe Mazulin. Kotwa Fana Zemzavin Gonsin. Yem Wama Huliwe Mazulin. Wama Huliwe Mazulin. Wama Huliwe Mazulin. Kotwa Fana Zemzavin Gonsin.
Busata.
You're the one.